It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba elelindo kuhle Express Band lona eselethu le idlalade elitsha. Leli qembu lidabuka esigabeni sakobhodo ePlumtree. Nango umholi walo uLawrence Sanonoza Moyo.
Umholi wecembu ilindo kuhle Express Band, icembu elisungulwe eminyakeni ka-2012. Icembu lize lakhipha idlalade lokuqala ngo-2019 uChilamba Budziwa. Ngikhuluma kumanje siyethula idlalade esilikhiphe eminyakeni ophelileyo elilesihloko esithi Inhlalababo.
Umagatuni fe umama uzomando ngaphezulu.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengangithinta kunombolo elandelayo ithi 078-084-9045. Ikhona njalo inamba yomfowethu uCletus Saasi Dlomo 065-562-2998. Ikhona njalo enye inombolo 065-581-4269. Zonke ikhodi yase South Africa.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Sizocela kakhulu ukuthi lisilandele emakhasini afana nabo Facebook. Uyasearcha Lindokuhle Express Band. Bese uya ku YouTube, usearche Lindokuhle Express Band, ucofe usubscribe nabo like, ubuke imisebenzi yethu bese uyadlulisela umsebenzi kwabanye. Siyabonga kakhulu.
Abatoputula bayisana balume Lindokuhle Express Band bedlabela ke kamnandi abafana beplum tree besigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.